makoma kulwa Uganda tukukamide mumaso ko Katonda wafe otutereze kwanga Uganda yote watutereza luli yine tagala ubino betulabako tutite Baganda wafe mwena banyina fe mwulina Uganda saba mirembe simirembe ngamba mirembe Baganda wafe tukabidira nyonyo Katonda wafa ulina atuonye temu na batemula ona mukama bakwateko
Chata kiza kula mumu chato mwana oba muambie milioni mina.